Kwadi zinango chitika zoka. Khosi la Nyerere. Akaswira ambiri ama dabwa ndi mmene Nyerere zima nyamulira zinthu zolemera. Pofuna umbesa mmene Nyerere zima chitita zimenezi. Akaswira ena apa University ya Ohio ku United States. Anapanga marobot wata azita kuchita zinthu ngati Nyerere zeni zeni. Kuti athe kupanga marobot iwa. Anajambula Nyerere yeni yeni pogwisa chito maki naonika nkati mwa chinthu. Kuti aone zomwe zimathandiza Nyerere kunyamula zinthu zolemera. Nyerere imatha kunyamula zinthu zolemera pogwisa ntchito kukamwa kwake, facha mmene khosi lake linapangidwira. Mkati mwa khosi la Nyerere muli minyewa yomwe imalongiza thupi ndi mutu wake, ngati mmene zimaonekera mukaluka pamodzi zala za dzanja la manja ndi la manzere. Munthu wina wochita kafukufuku ananena kuti, kalumikizidweka, nkamene kamathandiza kwambiri kuti khosi la Nyerere zitha kunyamula zinthu zolemera. Zikuoneka kuti kulumikizana kwa minyewa yofewa ndi thupi lomwe ndi lolimba. Ngumene kumachitisa kuti khosi likhale lolimba, ngumatha kukoka kapena kunyamula zinthu zolemera. Anthu ambiri ochita kafukufuku amanena kuti kumvetsa bwino mmene khosi la Nyerere limagwirira ntchito, kungathandiza kaswiri kupanga makina omwe angathe kuchita zinthu ngati Nyerere. Kodi inuyo mukuganiza bwanji? Kodi zinangochitika zokha kuti khosi la Nyerere lilumikizane modabwisa chonchi? Kapena pali wina ake amene analipanga? Nkhani yathera pamenepa.